hei tikaro ake I te taringa. E whai ake nei ko ngā pūrongo kōrero o te wā.
Mauri ora e ngā iwi e whakarungo mai nā ki e nei ko hinga kōrero o te waiariki o te moana a toi māwā te a kokahi Stevens tēnei. He rā angitū ki te kaunihera toi moana I a rātau e takahi ana I te whānuitanga o te moana a toi. Hau toru o ngā tāngata manawa ki ore o te motu kai te whai āwhina engari anō mo e tahi. Koe nei tā te rangatira o ngā whare tiaki tūroro manawa ki ore o Aotearoa. Kia ora. He rā angitū ki te kaunihera toi moana I te rāwiki, I a rātau e takahi ana I te whānuitanga o te moana a toi. I tū te rātuatahi ki te whakarongo ki ngā tukutono ki te mahere karioi a te kaunihera toi moana mō te moana nui a toi. Ka mutu ko te rātuatahi ki te mahere karioi a toi moana I tū ki te marae o Huria mō te wā tuatahi. I mua, kā tū ngā hui whakarongo I te mahere karioi ki te whare kaunihera o toi moana heoi I whakaimi te tini ki runga o Huria ki te wetewete ki te whakarongo anō I ngā tono ki te mare. Ki te mahere karioi a toi moana. Hei tā Doug Lira hea mana o toi moana I tuātu I ngā kaupapa nui ki te mahere karioi I hirahira te rā me te whakahoki kōrero a ngā kaitono I tau te wairua I a rātau e whakatakotoana I o rātau whakaaro ki te mahere karioi a toi moana. Ko te nuinga o ngā hui huinga whakarongo hei tēnei wiki, I te rā nei tonu a te hui whakarongo ki whakatāne, a pōpō ka haere ki roto rua, a ka haere ki roto o tauranga, hei te tāite. He āwhina nui kai te haere ake ki ngā whare tiaki tūroro manawa ki ore o te waiariki, o te moana a toi, o te motu anō hoki, mā tētahi whakahau, whakaaweawe. Hau toru o ngā tāngata manawa ki ore kai te whai I ngā āwhina mai ngā whare tiaki tūroro manawa ki ore, engari anō mō ētahi kā rei te whai o mahue rānei ki te taha. Koe nei tā te rangatira o ngā whare tiaki tūroro manawa ki ore o Aotearoa, a Wayne Naylor. Ko tēnei te wiki whakaaweawe ki te whare tiaki tūroro manawa ki ore ara Hospice Awareness Week, a hei taunaki ake I tēnei wiki kare waina e te whare tiaki tūroro manawa ki ore, tētahi whakahau, hei āwhina ki te whakaaweawe I ngā mahi hirahira me te wāriu nui o ngā āwhina a te whare tiaki tūroro manawa ki ore. Hei tā Wayne Naylor, ahakoa e whai āwhina ana e tahi o ngā tūroro manawa ki ore mai a hospice, arā te nuinga o Aotearoa kai te mahue ki te taha, nā te kore o rātau e whai I ngā āwhina o te whare tiaki tūroro manawa ki ore. Hei tā te rangatira anō, hurinoa I te motu, kai reira te mōhio iti o te marea ki ngā āwhina nui, kai ngā whare tiaki tūroro manawa ki ore. Nō reira, e whakapāia nā, mā te whakahau matihiko hei āwhina, hei whakaaweawe anō I te motu ki ngā āwhina nui, kai a hospice, kia kore ai ngā whānau e noho taumahana.
Ko ngā kōrero hākinakina e haere ake nei.
Te mekemeke, ka titia ki te puka hitori I te kai mekemeke Shanika Johnson, whai muri I tana Wikitoria I te taitara mekemeke a ngā wāhine arā te WBA Bantamweight. I putate ihu o Shanika Johnson o ngā tirangi nui mā ngā kau te maha me te turaki I a Nina Hughes o Piritania. Heoi I te whakahuatanga ko wai I Wikitoria I whakahua hetia e te kai pāpāho te wahine I toa me te whakahua I a Nina Hughes hei te toa o te mekemeke. Engari ka tere whakatikahia me te noho pukuriri o te mahatāngata ki te he a te kai pāpāho. Mō Shanika Johnson he wā hirahira tēnei I nā hoki nā runga I tana Wikitoria ka noho ia hei te kai mekemeke Māori tuarua ki te Wikitoria I ngā wāhanga taumaha erua. I mua I āia te taitara RBF Super Bantamweight, heoi I ngaro I āia taua taitara I te rātau. Kā tiake rā e ngā iwi koi nei ngā kohinga kōrero, ngā kōrero hākinakina o te waiariki, o te moana a toi mā wātea, o kahi Stevens tēnei, kia ora.
Nā te